Nā si asi le pāle mia Malcolm Turnbull i se tasi o pitonu ua o pito māo tubo alawa i au se talia nei. Le pitonu ua o tangata apolosini i Alata i South Australia. O se tasi o mata upu o lo naunau le pāle mia i una ia i tangata i Alata. O le tā ua lea o le ave o alata u whānau i a onga.
Good to see you. Have a good day at school.
Nā ole ono se fuluma le tolu pasene o tamaiti i Alata, e o i le aonga. Na faaalia le pule o le aonga le i Alata Anangu School o Bob Sim, e le whaingo fie, ai olo o whanango langolava i mātua ma ainga, e te tuli atu a lātou whanau i le aonga.
It's still not good enough, but we're heading the right direction. So we will attendance, so we want to build those good attending routines and habits in the small kids and the young kids so they keep that as a lifelong learners.
I Alata Anangu School, le pule, I a Bob Sim. O le isi mata upu na una ia le pāne mia ila na whainga malanga I Alata, o le whao ngā ina le ofiso o swani mai le malo po o benefiti. Ua whaataitai I Alata se card e whaingoa ina o le Healthy Welfare Card. E tuu ia le benefiti I le whale o loa. O le valu se fulu pasene e le mawhaio na talaina pe mawhaio na talaina o se tino I tupe, ae e whaaonga le kātlea e whaatawinae mea ai o lava lava ma tatongi ei pili. O le isi lua se fulu pasene e mawhai o na tala tupe mai. O le autū ina ia le mawhai ai o na whaataua pe whaataua ia le sikaleti po le ava malosi I le se leni o benefiti ae ave le whaamua mua I mea ai o lava lava, o lava, lava ma le tausinga o whanau.
What a great inspiring way of taking responsibility for your own community, addressing in a clear-eyed way the challenges that you face.
Ele ngata I le awa malosi ma le sikaleti, ae tāo fi ai fo I tangata I Alata, ma I le wha o ngā I nā o tupe o benefiti, e tā a aloa I masini poka, po o isi tā alonga pele tupe. Peitai, O lo whaiti o ina e nisi e pei o le sui o le National Congress of Australia's First People, Rod Little, ia le nei polo kalame le Healthy Welfare Card. Ilona manatu, e le aise ao ngā o le card le nei, pe a le aini polo kalame e mua mua fo I ai whaafita auli o lo o whea ngai matangata I le nuu. E pei o le whaafita auli I le tangofi o le awa malosi I awala le whaautouta.
It's not necessary to have a card if you can work with community to introduce solutions that they might see as better than rolling out a card.
Olo o langolongo ina fo'i, na ieta ua fo'i, ana fa'alu fesoswani ile fa'avae ina o ngā luenga. E silia tulea, na ilo ole ola fa'alangolango o tangata I benefiti. Ma polo kalame e whaonga I nei tupe o le benefiti.
What does it cost to introduce this and administer a card as opposed to finding proper programs to build the capacity of individuals to hold down a job, and especially if they haven't had a job for a very long time?
Rod Little, o le National Congress of Australia's First People. O lo olangolongo ina ele leiba le whaonga ina le Healthy Welfare Card I no fuanga e pe o Alata I South Australia ma isi pito nu o tangata apolosini au Zatalia nei. Peitai, o lo o te te e Yale Greens I lo lato whinaunga e whaailonga tangata ma whaailonga lanu. O lo o whinaula Greens e sili atu o nao ngā polo kalame e fō I ai whafita auli I le avamalosi I nu umala lafanga o tangata apolosini. Peter ina sa unua le pālemia Malcolm Turnbull, o lea e nā ona whaataitai le polo kalame ma le Healthy Welfare Card. A e sause aso ona whaato ailoa tonu ai lea, pe ao ngā pele aile nei polo kalame.
I've got no doubt that there will be learnings from the trial and refinements will follow. That's the whole point.